Yani wakati unanivimbia, ulizani sitompata. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Tena kwa watu kunikandia, paka pressure nikapata mie. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Eti yanatamani kurudi, yanaogopa, ai wewe. Hata kutuma meseji, yanaogopa, ai wewe. Eti yanatamani kurudi, yanaogopa, ai wewe. Hata kutuma meseji, yanaogopa, anaogopa, anaogopa, anaogopa. Eti anaogopa, anaogopa, anaogopa. Yani siyo moja tambila ikai, nilikupenda sikatai. Fano wa suti bila tai, nilikuita sweet ukanita dali. Wenye pesa umekulagai, umechoka usiku chai. Kumbe upo kimasilai. Eti yanatamani kurudi, yanaogopa, ai wewe. Hata kutuma meseji, yanaogopa, ai wewe. Eti yanatamani kurudi, yanaogopa, ai wewe. Hata kutuma meseji, anaogopa, 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 anaogopa. Eti anaogopa, anaogopa, anaogopa. Yani moyo hufuja kapakacha, sikizi na bisu kota bata. Tena sogi maja kuwasha, sina kutwala taka taka. Kama mpira kwa samata, tukitembea kama mapacha. Yani wakati unanivimbia, ulizani sitompata. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Tena kwa watu kunikandia, paka pressure nikapata mie. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Kama ataki kucheza yuko pembeni, shauli yake,
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 shauli yake.
Kama kapoteza muda kakosa danga, shauli yake. Haya shauli yake,
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 shauli yake. Haya meneja mo, we baba Lusairi, wapi Fizo, Busungu msomi, kibaba cha Mzenga na Leila Shi, dogo janta majanta na baba Minata, we Mr. Babylon is the killer, killer. Watoto mtuola, watoto wanangangka, we mwanangu mbaiwai, I'm Mr. Machose, mwendesha bajaji mwaminifu mjini. We mameni, 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 mameni. Wewe, unawachinja wase wa stimu mchiani. Watoto Black Army, watoto na uliasira Morogoro, Moro moja yo.
Junkie Supply.